say make on the 1 2 3.
When I was your fool,
when the God had
not got it.
Initiative house,
they gonna zone, gonna zone.
Dig it down, dig it. Nalimo pata naturally, bala imona kwa tipa ye fiobali. Gafia kudia nishini fidi anshiga. Nepo mupoja, awe shua. Nango umpate kwati wali vaka kuina jibiria. Nango umpate kwati wali vaka kuina.
Kena pita narita pati wala nshulu kanga. Na waposha vena wawala ifinyura. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwona mwunonji. Ata nango umpate kala wali wali vaka kuina. Kaya bukani nango abate enja wali vaka kuina. Shaka mi pana me muli marunda. Tieti nje isati vanani kane munsoshi. Iyo tem nishinje kwako mane. Gawali mpata wipo serenshita. Baya ulandira poiwe valanjiwa. Sansha nikala kamwa iche shikafuaya. Kenaka nalika posa kuwaya. Marinjabwa jivena ile shiba kumkamu. Nanguvenga mpata ine shaka kumkemu. Mafoku wa papate kwa tini watata. Mikantoresha mkweshi wana papate.
Nalimu pata naturally. Bala imona kwa tipa ye fiobali. Gafia kudia nishini fidi anshiga. Nepo mupoja awe shua. Nango umpate kwati wali vaka kuina jibiria. Nango umpate kwati wali vaka kuina.
Kena pita narita pati wala nshulu kanga. Na waposha vena wawala ifinyura. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwona mwono nshi. Ata nango umpate kwati mwari waka kuwina. Na wisira na funga. Na mwumbate wali mwari waka kuwina.
Usansa shani kulive na usansu. Gande ya pamulu vena baba no mwenso. Bumfa winonga na iposa ngefisosu. Give me a break ya pakati nyantaku. Gana wafia kabuga ati alayonfo. I've been to school kaneno kulanda. Ntemwe kelo umo ati nikembo. Babe seveni ati wachilamo. Neke kowalo ati alijoina. Illuminata kawala kutazi zamununa. Nea kucheji tumagelo fya konga. Fishu winga beba mwena mkupopoka. Ati nalimu pata naturally. Bala imona kwa tipa ye fiobali. Gafia kudia nishini fidi anshiga. Nepo mpoja awe shua. Nango umpate kwati wali vaka kuina jibiria. Nango umpate kwati wali vaka kuina.
Kena pita narita pati wala nshulu kanga. Na waposha vena wawala ifinyura. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwona mwunonji. Ata nango umpate kwati mwari waka kuwina. Na wisira na funga. Nango umpate kwati mwari waka kuwina. Ifya kula ndara ndakurine kale fya puwa. Mwakula alanda miya mkoini hai. Mwari mpata imu apa ura reason. Tukala imba fe season after season.
Yeah, you do good, they talk. As a real G, I don't give a hook. See, life is like a rolling dice. You roll nice, you my hilo crash. Ati, nalimu pata naturally. Bala imona kwa tipa ye fiobali. Gafia kudia nishini fidi anshiga. Nepo mpoja, awe shua. Nango umpate kwati wali vaka kuina jibiria. Nango umpate kwati wali vaka kuina.
Kena pita narita pati wala nshulu kanga. Na waposha vena wawala ifinyura. Tumfa kumbari atimu alimpata. Murupato imo mula mwona mwono nshi. Ata nango umpate kwati mwari waka kuwina. Na wisira na funga. Nango umpate kwati mwari waka kuwina. Mane chazi bashimeri.
Don Zinks
One Way Jail.
Offset Sam.
Biggie Money Bashbone.
Castro Sprague.
Sean Slack. Seleman. Martini Panda. Raston P.
B Soldier.
Ketua Pembo. Ila J.R.
Eto G.
Tone Ishti
Sally Boy.
Muroki
Me Mama Chick.
Put the grab.
Digri
Mwanda Koryat.
Digri Town Digri. Dege dege, yamsi, yamsi, atishani, dunch, sia,
ekwena. Master Sounds Music, make on a beatbox.